it scroll later, yes.
Living kosaf kampul shay, salam pan mudan tine. Dad ko isa sekan, masiya sad wartida, aya suri taqi. Idin ko saf kampul shay, salam pan mudan tine. Dad ko isa sekan, masiya sad wartida. Aya tori taqi Sugan tan tirinayo Alla burka sarbeba Aya segan adunko Mafankiga sabola O seher shega lawai Mafankiga sabola O seher shega lawai Sarbeba aya sekan adunko mafankiga sabola o seher shega lawai mafankiga sabola o seher shega lawai wahan wahan sami kuyelan hargiso samir keda Lagasio, Jabuto Sila Pian, Abit Kedu Siradan, Gariso Sumatida, Alankena Lazaro, Tigo Savahile, Rabigenu Siacho, Mudisho Navasupan, Salikeda Ahata, Salikeda Ahata. Sami kuyelan, hargiso samir keda, midigta lagasiyo, jabuto sila fiyan, abid kedu siradan, gariso sumadida, alankena lasaru, tijigo saban khayrle, rabigedu siyadsho, muqdisho nabasuban, sali keda ahata, sali keda ahata.
Sure.
disho nabasuban sadigeeda ahata sadigeeda ahata wahan wahan sami ku yelan hargeysa samirkeeda midigta laga siiyo jabuto sida fiican abidkeedu siraadan gaariso sumadeeda calankeenan la saaro tijigoo saban khayrle rabigeedu siyaadsho muqdisho naba suuban sadigeeda ahaata sadigeeda ahaata waxaan waxaan saami ku yeelan hargeyso samirkeeda midigta laga siiyo jabuto sidan fiican abidkeedu siraadan gaariso sumadeeda calankeeda la saaro tijigoo saban khayrle rabigeenu siyaadsho muqdisho naba suuban sadigeeda ahaata sadigeeda ahaata.